yena o mpha tsohle ke modimo ya tshepagalang ke ntsha hanenyane ke ntsha hanenyane ke ntsha hanenyane yena o mpha tsohle Messia yena umpa tsohle Ire umpa tsohle umpa tsohle umpa Messia umpa tsohle Messia umpa tsohle Pire umpa tsohle Jehova wankapusa Messia wantsireletsa umpa tsohle Yena umpa tsohle Ntate wamphidisa wamtupula Messia umpha tsohle umpha Jehova yena umpha tsohle Dire umpha tsohle umpha tsohle Messia wankanusa yena wantsireletsa umpha tsohle umpha tsohle Jehova uyamphidisa Messia wantupula Ena umpa tsohle Aupiri umpa tsohle Umpa tsohle Umpa Jehova yena umpa tsohle Messia, yena umpha tsohle.